Black, 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 black. Black people don't be told that. They go me don't talk about it. Sagodika umba kapatia. Hanado sanya navutia. Sebule kwa chumba kajazia. Ladha asali ananatia. Akitupia anapendeza kama mdoi. Lipsika mpakara kama kachoi. Na madika hajatembezwa palo kigoi. Kama kumbuka mpakara adichogoroi. Kama samaki sangara iyo mikogo. Manyaku kama na wahona mima chokodo mie. Hakini touchy touchy.
Mix killer.